Kufanele kwenze noma ngabe ngubani ative akahle. Akukafanele na kwethulwa lokunjalo na kulungile. Asikhothamise inhloko tethu kwemzuzwana nje wemkhuleko ngaphambi kwekuthi sivule livi.
Lord, we say like those of old, I was happy when they said, let us
go to the house of the Lord. Ngajabula lapho bathi asiye endlini yenkosi. Kude indzawo lengcono lesingayithola kuba kuyo namuhla. Kune kuba lapha ngqo nelibandla lenkosi ekukhontene. Naloku nje kungahle kube liyana ngaphandle. Futhi kungahle kube netinsizi netindlo. Kodwa uma sisebukhoneni bakho sinaloku kumamatheka kokweneliseka. Kuthi siyathi ukuthi uyaconza futhi wenda konke kusisebentele kahle. Sithanda ukucela sibusiso lesikhethekile manje ekuseni ngalabo labangakakhoni kufinyelela enkonzweni. Labanengi engcenye sibathokutha kube simo selithulu besingasibi kakhulu.
But may they find consolation in reading.
Kodwa kwangathi bangathola indvudvuto ekufundweni kwelivi lakho. Futhi balalele bafundisi kuwireless kanye netinhlelo letakhelwe labo bantu.
We would ask that you would especially bless those who are in divine presence.
Sithanda ukucela ukuthi kakhulukati ubusise labo labasebukhoneni bekuNkulunkulu ngemitamo yabo yekuta manje ekuseni kutova livi lenkosi nekumkhonda ngetihlabelelo nange ngemkhuleko nange kubonga.
And we ask God that you will
futhi siyacela uNkulunkulu ukuthi utothinza imitimba yalabo labagulako nalabeswele labalinzile njengamanje labachamuka ebangeni lelithe ukuthi bakhulekelwe.
And we ask that you would just look upon us
futhi sicela ukuthi utobuka etikwethu nje futhi ukhulume nathi ukuthi thine lesilapha manje ekuseni sifanele sitihlole simo sethu luqobo. Ngihlole kwasho lomunye wabaprofeti futhi ungivivinye bese uyabona uma kukhona bubi kimi. Bese ke Nkosi ekuhloleni uma uthola ukuthi kukhona bubi kithi sihlande Nkosi njengoba sivuma nekutithoba tono tethu netento tethu letimbi.
Asked only that you remember
futhi sicela kuphela ukuthi usikhumbule lapho ubuka Jesu indodana yakho leyafa ukuthi ibe inhlawulo ngetono tethu nebubi bethu. Sisavuma ukuthi sikholwa ukuthi wafela lenhloso lena waphinde wavuka futhi kude sibe nelithuba lelihle lekwenda lokhu manje ekuseni. Siphe kona Nkosi.
And speak to us through thy written word.
Futhi khuluma nathi ngelivi lakho lelibhaliwe njengoba silinda sibuke kuva kuwe egameni la Jesu siyakhuleka. Amen.
We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of the book.
Sifisa kuvula empalweni manje ekuseni kufunda encwadzini yabaseThesalonika sahluko sesihlanu. Futhi nginalabo labanetiqelo temkhuleko futhi manje ekuseni luhla lokuthi umkhuleko utokwendiwa ngekushesha emva kwalenkonzo yekushumayela. Ngiyakholwa kwesikhashana nje kini nine lenivula emaBhayibheli enu. Asivule kubaseThesalonika bekucala sahluko sesihlanu futhi sifunde nje imizuzwana lembalo. Ngiyaxolisa usavula iBhayibheli lakho kuku bantwana bebasengakakhululwa emaklasini abo lehlukahlukene. Ningaqhubekela khona ngqo manje emaklasini enu nine bantwana labancane nemathishana nemabhungwane nalokunye nalokunye yanini emaklasini enu ngqo. Futhi ngesikhathi uma ningakhona manje funzani noma vulani emaBhayibheli enu kubaseThesalonika bekucala sahluko sesihlanu. Uthi uma kungenteka ukuthi libhodi lemagonsa likhona kulesikhathi ngitofuna kubabona nje emizuzwaneni lembalwa emva kwenkonzo ehovisi lemadikoni mayelana nalenye indzaba. Futhi uma angekho lomunye akawathumele ligama ukuthi ngingathanda kubabona kusihlwa ngaphambi kwenkonzo nje ehovisini lemadikoni.
Now for a text I want to take.
Manje kwesihloko ngifuna kuthatha lokhu kube sihloko manje ekuseni. Lokutumako kuhamba lokuyimfihlo kwelibandla. Kwangathi ngi ake ngikumemetele futhi ngoba angaze ngibe nesikhathi esiningi kakhulu futhi ngizindle ngaphambili kunoma ngikuphi kuPawulu. Kodwa ngijaka nje siphume sekwendlula isikhathi itolo futhi angaze ngingene itolo ebusuku kwade kwendlula isikhathi impela itolo ebusuku futhi ngiphuthuma ngehlela endasi lapha manje ekuseni kodwa lokhu kwefika engcondweni yami nje futhi mhlawumbe kamuva ngingahle ngibambe into letside lebe ingenta umuntu abe kahle. Ngiyasanda lesifundo lokutumako kuhamba lokuyimfihlo kwelibandla. Futhi manje kubaseThesalonika bekucala sahluko sesihlanu. Kepha kwetikhathi nekwemathuba bazalwane aniswele ukuthi nginibhalele ngoba nini ecobolweni. Nathi kahle ukuthi lusuku lwenkosi luta njengelisela ebusuku. Ngoba uma bathi kuthula nekuphepha khona-ke timbubhiso kuyawubatuma njengemihelo ifikela lonemntwana futhi bangeke baphunyuke.
But ye, brethren, are not in darkness that day
kodwa nini bazalwane anikho ebumnyameni kuze kuthi lolo suku lunitume njengelisela nine ni bantwana bekukhanya nebantwana bemini asisibo bebusuku noma bebumnyama ngako-ke asingalali njengoba kwenta labanye kodwa asicaphele futhi sisanguluke.
For they that sleep in the night, and
ngoba labo labalalako balala ebusuku nalabo labadzakwako badzakwa ebusuku. Manje ngifisa nibuke nje ngesheya kwelikhasi uma kuhlelwe kahle kakhulu ngekwenzawo eBhayibhelini lena emavesi lelishumi nesithupha lelishumi nesikhombisa nelishumi nesiphohlongo esahluko sesine sebaseThesalonika bekucala.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout.
Ngoba inkosi icobolwayo iyokwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo nangeliphimbo lengelosi lenkulu nangelicilongo laNkulunkulu nalabafile kuKristu batovuka kucala.
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds.
Kona-ke thine lesisaphila futhi sisasele siyohlwithwa kanye nabo emafini sihlangabete inkosi emoyeni futhi kanjalo-ke siyoba nayo inkosi njalo njalo. Ngako-ke thuthutanani ngalawa mavi. Kwangathi inkosi ingengetha tibusiso tayo ekufundweni kwelivi layo leli ngcwele.
This is an unusual thing to speak of a subject.
Loko yinto lengakavami ukukhuluma ngesifundo lesifana nalesi ekuseni lengitha laphansi ngayo kukhonta labagulako. Kodwa kunekugula lokukhulu kakhulu kunekugula kwenyama.
And it's much more essential.
Uthi kumcwa kakhulu ukuthi siphile kwentela lesentakalo lesikhulu lesilungela nje kwenteka. Kwendlula lebe kungaba ngiko ngisho nekulala enkosini lokukuthi kufa njengoba besiyokwathi kanjalo. Ungcono ukuthi ulungele ngingamane ngibe ngumuntu logulako ngilungele enkosini kunekuthi ngibe ngumuntu lophilile ngingakakulungele kuhamba nenkosi. Kodwa noma kunjalo uNkulunkulu utimisele kakhulu ukuthi sibe ngikokokubili sibe kahle futhi silungele umphefumulo nemtimba ngoba uthethelela bonke ububi bethu futhi aphilise tonke tifo tethu. Wafela inhloso leyinhlanganisela.
And then I'm thinking today on this subject of the
bese-ke ngicabanga namuhla ngalesifundo lokutumako nalokuyimfihlo. Ngiyakuthanda lokho uNkulunkulu. Bantu baphila namuhla kungathi ngaphambi nje kwekubuya kwenkosi Jesu kuthi bekathi othumela libandla lelingelosi kuwo wonke emaphephandzaba futhi umnyaka noma kanjalo tikumemethele emhlabeni wonke ephephandzabeni kuthi ngelusuku lolukuthi nekuthi Jesu utofika
and to have it broadcast by the radio
nekuthi lusakadwe ngewayilesi nekukufaka kubomabona kude nakuyo yonke indzawo lusuku nje kanye neli-awa nje lebekatofika ngalo manje leyo yindlela abantu labaphila ngayo namuhla kodwa nkulunkulu ushito evini lakhe kuthi luyoba njengelisela ebusuku lifika
if that would be so people would say As the world thinks today,
uma loko bekuba njalo bantu bebangathi njengoba live licabanga namuhla oh yebo ke usenesikhathi lesineni nje ngito kutomenyetelwa kahle futhi kodwa niyabona kumenyetelwe kodwa kukumemetela lokuyimfihlo ngulabo kuphela nje labatimisele kukuva labo labatimisele kukunaka futhi labo labathanda inkosi
I think now of what Paul said when he said
Ngiyacabanga manje ngaloko Paul alakusho ngesikhathi athi kunemchele wekulunga lobekelwe mine kuthi inkosi umehlule lolungile layo ngipha wona ngalolo suku
And then he stops did you notice and said not only me
Waseke uyema nicaphele na wase uthi hayi mine kuphela kepha bonke labo labathanda kubonakala kwakhe uma sithanda kubonakala kwakhe ngalokuvamile emhlabeni namuhla kuthi bantu bacabanga kubonakala kwenkosi njengento lembi kakhulu nalesabekako oh live lingahle lifike kukwalo ungakhulumi nami ngaloko bayosho abafuni kwati ngaleto dingo abana ndzaba nato Ngokuphila kwelusuku lwamanje nje kodwa labo labathanda inkosi lebathanda kubonakala kwakhe uma ke nomunye walabathanda kako bakho labanye benu nebantu labathadlana kuthi make wakho besahamba noma babo wakho noma umntana wakho futhi sebahamba iminyaka leminingi kakhulu futhi wathi kuthi bangahle babonakale noma ngasiphi isikhathi na Ngani beuyoba nendlu ihlandwe yonke beuyolungela nje futhi ubukisisa endasi kulomgwaqo ngoba konke kukhanya kwemoto lokujika kungene beuyocabanga ukuthi bekuyoba ngibo manje nguleyo ndlela libandla lebelifanele ligadze ngayo kubuya kwenkosi konke kuhlelekile konke kulungele konke kupakishiwe futhi ulungele kuhamba ngekushesha nje lapho efika ngoba kutoba ngemzuzwana ngekucwabita kweliso dama nje kukala kuthi kutolithatha sikhathi lesidze kangakanani liso lakho kuthi licwabite liyoshesha kanjalo ke luhlwitho lwelibandla kwenteka
The enemy always uses the tactics.
Niyati sitha njalo sisebentisa emacebo inkosi lewasebentisako. Niyati ngesikhathi sibone ukuthi uNkulunkulu bekatoba nelibandla lelilungile. Netindlo lebekatodenda. Sitha sasebentisa lelo chinga lelifanako.
He's got a church. And he's got a people. That's very religious.
Sinelibandla futhi sinebantu lababe ngkholo kakhulu futhi bamantondolwane nje njengebantu benkolo ngoba siyathi ukuthi libandla laKristu lindlela lefanako.
And he does it out in military life.
Futhi sikwenda ngaphandle empilweni yetempi. Ngangifunda lutsatshana esikhathini lesithithe lesendlulile ngekuhlasela lokutumako ePearl Harbor. Logo kwakungesiko namashi uhlasela lokungatiwa bese bavele baqwayisiwe ukuthi emajap bekatokwenda lokho kodwa ingcenye letsabukisako yayikuthi basishaya indiva leso sigcwayiso
they had seen signs and the Japanese army assembling themselves together
bebatibonile timphawu Nempi yaseJapan itibutsela ndzawonye nemikhumbi lemikhulu ilayishwe etinhlavu netinsongo kwakusemoyeni futhi bebasemgceni ngqo walokuhlasela kodwa bakushaya indiva.
That's the way it is today with the church. The church is in line of
Leyo indlela lokungayo namuhla ebandleni. Libandla lisemgcenwe kwahlulelwa. Kodwa abakunaki kubuya kwenkosi. Kude bangamsoli.
They said when it was noised abroad.
Bathi lapho sekusakatiwe ngakhona ePearl Harbor. Kuthi emajap angahlasela nganoma ngusiphi isikhathi. Nekuthi imikhumbi yabo lemikhulu seyihleliwe emandini elwandle. Kuthi yayihamba kancane kancane ibheke ePearl Harbor. Kuthi bakuhleka kuphela. Kuthi wathi umphetho nine bakhi bebumnyama. Nine bakhathateki ngetinto letingakabaluleki. Konke lenicabanga ngako nje yinkathato letside.
And on the night just before the great attack the next morning, there was a great
futhi ebusuku ngaphambi nje kwalokuhlasela lokukhulu ngekusa lokulandzelako kwakunemdanso lomkhulu noma iphathi lenkulu leyanikethwa ePearl Harbor cobolwayo. Futhi kungakhathaleki ukuthi betama kangakanani kusho ukuthi emajap ayeda bebasolo bangasithathi secwayiso.
Let's just look on them for a few minutes.
Ake sibabuke nje imizuzu lembalo. Kunesatiso lesincane semsakado lesiphumako nesiqeshana lesincane ekoneni leliphepha. Cishe njengemkhankaso wokuphilisa loyokhangiswa. Indzawo lencane nje ukuthi emajaphu bekasendleleni yawo emantini elwandle. Imikhumbi lemikhulu leminingi yayibheke ngalapho. Umphetho kusho labanye asikholelwa enveni le njengaleyo. Yini lolowetama kusesabisa ngayo na? Futhi ke siyathola sekusondzela ebusuku sengiyabona endzaweni yakubo esikhundleni sekuthi balungiselele lokho kuphuma edolobheni ngani ematshitshi onke bekafake emalokwe awo lamasha nalokunye nalokunye bekaya endasi kule jubhili lenkulu kakhulu lebebatoba nayo.
And also the officers of
Ganze futhi tikhulu tembi dathi matasatasa nje tibhala emapasi lamancane kuze emasotsha akhone onke kuta kule phathi iphathi lenkulu yalabadzakiwe. Nemaloli bekabhodla futhi abubula angenisa bia wabo longcono kunabo bonke neliwayini labo netindlo kwale phathi. Futhi ngaso sonke sikhathi imikhumbi yamaJapane kusendleleni yawo lapho futhi behluleka kuva secwayiso. Futhi lapho lilanga licala kushona futhi bonke babuthana kulendzawo lenkulu yekunathela tshwala dawumbe eluhlangothini kulenye indzawo losebenta ebharene apolisha libhara noma indlo letside washo indlo lenjengalena. Awusho ngabe uwevile yini lamahemhemu na? Cha, angikholwa ukuthi ngwevile. Kusho lendvodza libe kakhuluma naye. Oh, basho lokuthite ngemikhumbi yaseJapan ita ngalapha. Waseke lomunye lothite wagcumukela kulengcoco. Nalencane intombatane lesilima izubazuba etulu lapho. Futhi ibeka inyawo lwayo etikweli bhara. Yathi wena lona enhloko lemnyama lenetinsumbe awathi ukuthi sithe lapha kuthoba nesikhathi esimnandi futhi singakhulumi ngempi na? Uma lokho kungwesiko nje cishe ngendlela livele likusho ngayo namuhla ngekubuya kwenkosi. Wena madala loyifashion lenzala losamuva ngetibalo yini leyenda ugcoke futhi utiphathe futhi wende ngendlela lowenda ngayo na? Kodwa sibukele yomfihlo kubonakala lokutumako kwenkosi ngoba kunalokuthite emoyeni umlayeto wamoya loyingcwele lokusitshela kuthi kubuya sekusondzele. Khona ke ngesikhathi lephathi lenemsindo ichubeka futhi oh kumele kube bekuyinto lembi kabi ngalobo busuku ngoba kwashiwo ukuthi ngesikhathi lesithite ebusuku bathathatha nomncane intombatane lencane leyakheke kahle bahlubula timpahla tayo kuyo Base bayifaka enqoleni lencane igqoke impahla yangephansi yinye nje futhi bayehlisa ngesitaladi nalokunye nalokunye banesikhathi lesimnandi nje futhi ngaso sonke lesikhathi emaJapane bekasonzela eda ngqo kwase ke ngekusa lokulandzelako lapho emadoda yasenzaweni yemsebenti lawumisele nagathi wesayini yetindiza nalokunye nalokunye bebaphumile busuku bonke bathakiwe bagijimisana nalabo besifazane nalokunye nalokunye bebetela kakhulu futhi bagula ngekusa lokulandzelako ngenxa yephathi lenkulu bathe babanjwa balele emsebentini.
Afraid that it's going to be likewise at the coming of the Lord.
Uthi ngiyesaba ukuthi kutoba kanjalo ekubuyeni kwenkosi. Libandla lithethwe kakhulu futhi lidzakwe iminawe yelive. Futhi batawuze betele emsebentini laba umiselwe ekubuyeni kwenkosi.
And then over the city through the plains and the bombs.
Utsike etikweli dolopa kwandisa tindiza nemabhomu aphonswa futhi nje abhubhisa lelo dolopa laba ngumhlabathi ngani na ngenxa yokuthi abasinakanga secwayiso nalolo dzathe losemncane kanye nabo bonke labanye ngesikhathi lawo maJapane emasotshana nesibhuku agijimela ekhathi lapho awadlwengula esitaladini futhi awacoba abadicucu ngemikhwa emva kwaloko nalokunye nalokunye ngoba uma ungeke wasinaka secwayiso kusele into yinye kuphela loko kwehlulelwa.
Oh,
uma kwake kwaba khona sikhathi lapho le Amerika yake yaba sekwehleni kwayo lokwendlula konke khona manje ngekungabi nasimilo kwayo ngekungabi nanzaba kwayo livangeli lishunyayelwe kusukela elugwini kuya elugwini.
And signs and wonders has been performed. And great miracles has been.
Netibonakaliso nemimangaliso yendiwe nemimangaliso lemikhulu yendiwe futhi bachubeka njalo ekuhomteleni kwabo banatha bashaya indiva bahlekisa.
Out of the 200,000
onke lamapulpiti lati ngulungwane letingemakhulu lamabili eAmerica emabandla emaProtestani lesikuthi ngakho namuhla kulawo mapulpit ebaprofeti benkosi longesabi kuphumisa imibane yankulunkulu yekwehlulela ethi kwalesitukulwane lesi sebantu labanesono lesishumayela kubo.
We need prophets like Isaiah.
Sidzinga baprofeti labanjenga Isaya labamemeta base bathi situkulwane lesibi nekuthi wasilahla kanjani leso situkulwane futhi abatshela ngetahlulelo letitako. Kodwa namuhla labaningi bebafundisi bethu bayesaba kusho leto dintho bayesaba kuniketa bufakazi lokuconzile bekucwayisa ngoba kuyosho kulahlekelwa nguleminye yemisebenti yabo. Bayodzingeka bashiye lihlelo labo bashiye amapulpiti abo futhi kutodzingeka kuthi baphume engxenye mhlawumbe kuthi bathathe lokunye kuma kwalelinye libandla noma indlo letside kodwa kubi kakhulu kuthi sinalolo hlobo lebantu kumapulpiti ethu. Sidzinga emadoda la njengaJohn Wesley wenguquko yasekuqaleni Martin Luther. Sidzinga abantu labanjenga Paula lotimisele kudzela konke futhi batinikele qobo lwabo ngisho noma ngabe kusho kwehlukana nalokuphila lokhu njengafakazwe liciniso welivangeli la Jesu Kristu. Kuyini namuhla kuthi imfundo nemimango netindlo letinemdlandla longakahleleki tindlo leticacamethelwako temimango nemizwa yabo lucobo ithethe indzawo yamoya loyingcwele ebandleni. Lesikudzingako namuhla kumemeta kakhulu kuAmerika ngulothunywe nguNkulunkulu emadoda lagcwaliswe nguNkulunkulu ngemandla amoya loyingcwele longesabi kumemeta kakhulu amelane nenvo lengakalungi nekwecwayisa abantu ngekwahlulela lokudako.
God could by no means ever
angeke ngisho nakancane avumele lesive lesi sibalekele kwahlulelwa. Uma uNkulunkulu bekangenta kanjalo, bekayodzingeka avuse iSodoma neGomora futhi axolise kubo ngekuthi aze abacwilise lapho bebabantu lababi kangako.
We are no exception in the
Asisibo, sibo labehlukile emehlweni aNkulunkulu. Lokho lesesingiko namuhla. Uma sekutiwa kutembusave tethu, uma sekuta kuhulumende wethu, kubolile yonke indlela kusuka ensikeni kuya esigcobeni. Akusekho bulungiswa. Buku uNkulunkulu kuphela.
Oh, we say we rely upon the UN. The United Nations.
Oh, sithi sincike ku-UN mhlabhlangene. Futhi lokungcono kuneminyaka lesihlanu lendlulile. Bebangemaphesenti langamashumi lasihlanu nakunye emakhomanisi etive ku-UN. Akukho lutho longathembela kulo ngaphandle kwelivi laNkulunkulu lophilayo. Singeke sathembela kulutho manje. Adikho tembusave.
I have been in trials for the last 3 or 4 months.
Bengisemaqaleni kuletinyanga letendlulile letintathu noma letine ngaphansi kwemlilo lomatima. Letama kungibeka liqala lekwenta into letsite lebe yiliphutha ngekwendlulisa imali kulelithabanekeli lapha ngentela tinkonzo. Lokuthi libhodi lethu lemagonsa lapha lasayina simemetelo uthi akukho muntu lowake kwangenela imihlangano yami kodwa lokho lengikumemetele esiveni ukuthi le mali yathathwa kuyethu etinkonzweni tami yaconziswa kuleli bandla. Futhi manje bathi ngoba ngiyibeke ngelibandla ngangitama kutsotsa uhulumende futhi bafuna kunginika iminyaka lengamashumi lamabili eFort Leavenworth eKansas ngako. Ngathi nguliphi lelo gama lelabhala etikwethi inkantolo tethu tethu bulungiswa. Alisho lutho ngetulu kwekuthi lalingakabhalwa ngisho lapho. Ngathi lapho yonke into bantu benu luqobo labangitshele ukuthi ngikwende ngikwendile. Uthi manje usho ukuthi abasekho kuhulumende. Ningakwenda kanjani na? Nitocathulula lokubodwa futhi nikufakazele. Uthi ke lapha batogupa lokunye lokuthite. Akusiko lokho kuphela kodwa abaphumele baleni.
I made this statement in the federal courts.
Ngenda lesitatement lesi etinkantolo temave emhlaba ngathi uma bukhomanisi babune buKristu kubo bengiyoba likhomanisi kodwa ngingeke ngikhone ngoba buphika buKristu.
So I have one hand to hold to that's God's unchanging.
Ngako nginesandla sinye kubambelela kuso leso sandla saNkulunkulu lesingaguquki. Ngathi kuthi utolihlonipha liqiniso futhi alatise litodzingeka livele ngebulungiswa. Kodwa kunatisa kuthi akukho mathemba nzawo kuphela ekubuyeni kwenkosi.
Oh, it's such a day that we're living.
Oh, lusuku lolunjani nje lelesiphila kulo. Sikhathi lele sesabeka kanje pho. Ngesikhathi yonke into yenyama ngisho nasebandleni ngcongolwalo. Bantu belibandla, libandla lemahlelo. Bakhathateke kakhulu ngekwehlukana kwabo, kwabo lokuncane. Baze bangahlanganyeli ngisho lomnye nalomunye. Futhi bangasithathi sexwayiso ukuthi kubuya kwenkosi kusedude. Emadoda lafana na Billy Graham, na Jack Shuler, na Ora Roberts, na labanengi bebavangeli abakhulu, na Charles Fuller, lona tinkonzo letiyiswa kubantu emhlabeni jikelele.
They do everything that they can to warn the coming of the Lord.
Benda konke labangakwenda kuxwayisa ngekubuya kwenkosi. Uthi lawo madoda latimele, lawo madoda letama kwenda lokulungile. Ngemadoda uhulumende wethu luqobo letama kuwadzabula abedicucu. Ngathi kulomunye umuntu Mnumzane, iminyaka lengamashumi lamabili nesiphohlongo empilo yami, ngibe ngilolele e-altari laNkulunkulu, kutama kwenta lokulungile. Futhi ngifuna umuntu angibuke emehlweni, kuze angitshele ukuthi ngake ngashaya noma ngubani ngamkhipha kunoma yini, noma ngake ngeba noma yini empilweni yami. Ngemusa kaNkulunkulu ngimsulwa. Lo akusho lutho lolunye kuloko. kunekuchuma kwemuno wakho unelicala nakanjani futhi ungundlovu kayiphikiswa welibandla lakho uchumisa umuno wakho nelibandla lakho lendalo litshela ukuthi likwende oh ngathi abanabulungiswa kanjani pho bantu wathi wapha abantu tipo lapho imiti yabo ishile nanga emasheke akho lapho unikete abafelokati emakhulu emadola uthi wababhadalela irenti uthi wenda tingo leti kanjalo wathi uyile ebhodini lelibandla lakho futhi wabatshela ukuthi bawutokwenda lokho na ngathi cha mnumzane awukwenda ngani na ngathi inkosi yangitshela evini layo ungavumeli sakho sangesekudla sanda sakho sangesencele sathi ukuthi sakho sangesekudla sendani wathi khona-ke utama ukutiphendulela eqaleni lakho ngelibhayibheli kepha thine sikwehlulela ngemthetho ngathi umuphi umthetho lophakeme kunayo yonke wemuntu noma wankulunkulu na ngiyothatha umthetho wankulunkulu le mbalwa nje eminyakeni lemibili endlulile ngangiseholidini lami ngangisendleleni yami lebuyako lapha e-indiana imithetho yalitubane ngemamayela langemashumi lasithupha nesihlanu ngeli-awa emini futhi loko kusemigwacweni lebothela wayeka lengakhokhelwa thela wayeka futhi ngemamayela langemashumi lasithupha ngeli-awa ebusuku emuva kwekushona kwelilanga kunjalo e-arkansas kunjalo e-illinois kunjalo e-colorado kunjalo e-idaho kunjalo e-wyoming futhi endleleni yami lebuyako ngemva kokuhlala encumbini yelichwa tinsuku letinengana esiphepheni selichwa futhi ngangisanza kuthola inyamatane i-elk futhi ngangisendleleni yami leya ekhaya kuthi ngiyinike bangani bami futhi ngangidzingeka ngiphuthume kutama kubalekela lesinye siphepho selichwa lesasisemva kwami nje noma ngitovimbeka futhi nenyama yayitokonakala futhi ngangisanza kunqamula e-Wyoming futhi ngithi angingena ngase-Nebraska ngase ngenyuka ecishe ngemamayela langemashumi lamathathu ngekhathi nemgwaco futhi khona masinyane nje ngabuka emuva futhi ngabona lilambu lelibovu lemaphoyisa futhi angikaze ngiboshwe empilweni yami ngakho ngachubeka nje ngabuka phansi ngangihamba emamayela langemashumi lasithupha ngeli-awa ngephandle ngemamayela langemashumi lamathathu noma emashumi lamane kunoma nguluphi nguluphi luhlobo lwelidolobha futhi ngehla nje ngemgwaco lomkhulu umgwaco lomkhulu lonemizila lemine futhi ngacaphela emamayela langemashumi lasithupha ngeli-awa ngabuka emuva futhi wachubeka nekuhlala emva kwami futhi ngabukisisa nje futhi ngabona leli lambu lelibovu libhanyada futhi ngacabanga yebo-ke akangendluli ngani na unenzawo leningi kakhulu futhi ngachubeka ngilinzile ngehlisa lifastelo lami futhi ngeva isayirini yebo-ke ngacabanga ngingethulu ngako konke futhi wangikaka wase uyangimisa ngaphuma emotweni ngacabanga mhlawumbe kunemlayeto lothite lengingakawubambi emsakatweni mhlawumbe ekhaya umkami noma umndeni wami ngase ngiyaphuma emotweni ngebumsulwa nje ngako konke lathi ngiyacabanga uyatibuta ukuthi kungani ngikumisa ngathi ngiyatibuta mnumzane lase lithi bephula imithetho yelitubane lathi uyathi ukuthi bewuhamba ngelitubane lelingakanani na ngathi yebo mnumzane ngathi bengenda emamayela langemashumi lasithupha ngeli-awa lathi kunjalo futhi loko kuphambene nemithetho ngathi akusiwo yini emashumi lasithupha nesihlanu cha mnumzane lathi ngemashumi lasihlanu nesihlanu lapha bewenda emamayela lasihlanu ngetulu kwemkhawulo welitubane oh ngathi ngiyaxolisa kakhulu bengingakakuconzi lathi nginike ilayisensi yakho yekushayela ngikhombise nje ilayisensi yakho futhi ngawakhipha ekhukhwini lami futhi kwathi nje lapho selibone lelo gama mfundisi emehlo alo amanyatela umlilo lachupha libhuku lalo lase licala kungibhalela lithikithi lemadola langemashumi lamabili nakune nemasenti langemashumi lasihlanu ngathi utonginika lithikithi na lathi uqinisile ngitokunika lithikithi yebo-ke ngathi mnumzane kulungile kodwa angikaboni lutho lathi oh kuneluphawu khona lapho ngephandle kwemugca wahulumende bewufanele ngabe ulubonile yebo-ke ngathi bengihleli kulamane emadri enkumbini yelicwa tinsuku letine futhi cishe angaze ngilubone mnumzane futhi lathi kulungile unayo imali lekuwe na ngathi cishe emadolala ayishumi nakubili nje yebo-ke lathi utohlala khona lapha ute uyibhadale cishe ngensimbi yelishumi ebusuku noma lishumi nakunye ngathi mnumzane ngalitshela konke lokwakungalungi ngenyama nalokunye nalokunye lo akushongo lutho kulo ngakho ngadzingeka ngisayine statimente sebufakazi lobufungelwe kuthi ngitobathumelela imali uma ngifika ekhaya ngabhalela lijaji laleli dolobha lelincane leyo ndvotha lengatiwa lencane lengangitosithumela kuye futhi ngamtshela ngathi mnumzane ngifake emashumi lamabili cishe iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu ngaleso sikhathi iminyaka lengamashumi lamabili nesithupha enkonzweni yenkosi ngitama kugucula tigebengutiye enkosini jesu kutama kuvikela impilo yakho njengeliphoyisa kutama kwenta imimango lengcono nenzawo lengcono yokuhlala nekuhlonipha emindenini yethu ngifake iminyaka lengamashumi lamabili nento kuleyo nkonzo futhi ngeca njeli layini lakho ngitivela kuthi ufanele ungithethelele ngako ngathi kodwa liphoyisa lakho alifunanga ngisho nekukucabanga loko nhlobo lokukuthi mhlawumbe lifanele lente loko futhi lente imisebenzi yalo kodwa ngiyakucela njengelijaji akusiyo imali kungumgomo inhlawulo yami yokucala kuthi ngike ngikhokhe futhi loko kutofanele kuvele emalini bantu labanginika yona kuthi ngiphile ngayo ngelibandla ngathi uma uthoba nemusa kakhulu ngekungithethelela ngako ngitokuthakasela noma kunjalo nali lisheke leligcivitiwe kuze wathi kuthi lilungile nakethu wasayina nje ligama lakhe lancamula lona wase uyalithatha akhombisa kungabi naluvelo leni na leni na bese-ke ngetembusave letibolile nekwentela phansi ngekwenkholo labanye babo baphunyuka ngekubulala ngenhloso nako-ke uNkulunkulu angeke avumele libandla lakhe libe khona sikhathi lesidze kakhulu ngaphansi kwale tindlo letinjena nelive lonakele netembusave tonakele nelibandla lonakele lesikudzingako kwenta lokunengingako bantu labesaba nkulunkulu kuthi bahlangane nzawonye bese babita ligama lenkhosi nguloko leli thabanakele labranham leli dzingeka likwente Oh ngiyabuka nje futhi ngibona kuthi nginalokunengi embi kwami futhi ngicabanga kuthi singagcizelela kangakanani lapha ngendlela libandla lelihamba ngayo kuthi bayekela kanjani ekutiphatheni kwebantu kuthi babavumela kanjani kuthi baphile futhi baye emidanisweni nasemculweni wekuthi inyukunya futhi bagcoke noma ngayiphi indlela labayifunako nako konke futhi baqhubeke nje ngalokufanako bashumayeli labancemphetisako lesikudzingako yifashini lenzala labathunyelwe unkulunkulu bashumayeli labatelwe ezulwini labatokutshela liciniso kungakhathaleki kuthi lilimata bani njengajohane lowathi lizembe libekiwe emphanzeni yesihlahla futhi sonke isihlahla lesingeke sithele tithelo letinhle siyancunywa siphonswe emlilweni sidzinga bashumayeli baprofeti lofana nalowo labatobhoma futhi basebenzise tahlulelo tankulunkulu njengetinhlavu kutsabula kule simo lesi lesibi lesiphila kuso ngeke usikhiphe sono ngekusibhambaza emhlana ngeke usisuse sono ngekufundzisa abantu tinhlelo tethu seludzilitiwe futhi tihlulekile linye kuphela likhambi lesono futhi lelo kuthi kristu ngulelo khambi futhi hhayi kristu ngekuvuma kwekuhlakanipha kwengcondo kodwa ngembhabhathiswa moya longcwele ekuphileni lokusha nekuhlunyeleliswa ngulelo kuphela likhambi lesono lona kuphela likhambi lesive ngilo kuphela likhambi lelibandla ngulelo kuphela likhambi lebantu lapha esikhathini lesithithe lesendlulile ngiyacabanga ukuthi labaningi benu bantu labahambako beka lapho ngihleli busuku bonke lapho sikhathi esiningi eluhambeni lwami lengaphandle entshonalanga lengifanele ngiye khona nje evikini lelitaba kuthi bhumuda ngithole kukhululeka kuhulumende kuthi ngihambe bangibambile lapha lapho uma bangangithumela khashane bebanga ngithola khona lapha. Futhi ngifanele ngiye emihlanganweni lelidlanzana ngesheya kweWest Coast. Futhi inkosi ithanda ndawendlula kuleli dolobha lelincane lelibitwa ngeWest Memphis eArkansas lingesheya nje kwemfula kusuka eMemphis eTennessee.
And in this place they wanted to spend 2.5 million.
Uthi kulendzawo lena bebafuna kuchitha tikhitsi letimbili nehafu yinye ngemadola enkundleni yemjako kugembula tikhitsi letimbili nehafu yinye yemadola kwehlisa sithundi nekungcolisa nekuthumela imiphefumulo esihogweni. Bese babamba emadoda lanjengaBilly Graham, ora Robert, mine lucobo nalabo labahlupheka ngenxa yaKristu kwendlulisa imali ibe ngulesemthethweni ngelibandla futhi bafune kubanika iminyaka lengamashumi lamabili babhadla ejele lemave emhlaba bekuhlala kuyinthandvo yelive kuti phatha kanjalo. Ngathi wena nginabo mnakethu lebebakathe basejele lemave emhlaba. Uthi lomnye wemameli labashuko wathi unebazalwane labasejele lemave emhlaba. Ngathi nganginabo. Wathi bebabo bani na? Ngathi lomnye wabo kwakungumnakethu Johane eAlcatraz esichingini sasePatmos. Nalomunye kwakungumnakethu Paula ejele lemave emhlaba eRoma. Nemnakethu Daniela naye bekasejele. Emnakethu Josepha ngenxa yekuthi bekamangalelwe ngento lebekangenacala ngayo wadonsa iminyaka ngekutama kuthi abe sikhonti sibili uPotifari nemkakhe bamangalela futhi walahlwa licala futhi wahlala ejele iminyaka aze emadzevu akhe netinwele takhe kwagcina kukhulile waze wangakwati kwadzingeka ngisho kuthi bamhule kuthi bamyise embi kwaFaro. Impela leni ngabe kukhona lokuliphutha na ngenxa yaKristu kunjalo impela. Bese ngabachitha emadola lathi gitsi letimbili nehafu yinye enkundleni yemjako kungcolisa nekulahla futhi bathumele imiphefumulo esihogweni. Ukhuluma ngankulunkulu eta ngekushesha kodwa abantu base-Arkansas bende lokudzide ngako. Lonke libandla ngiyacabanga emahlelo la yimfica noma la lishumi kuleyo mini mango bonke bahlangana ndzawonye base bathi kuliphutha futhi angeke sibe nabo. Base benda inkonzo yemkhuleko futhi bathatha luchungechunge lwemikhuleko lusuku lonke lize lishone nebusuku bonke kuze kuse. Futhi lapho emajaji nemadoda enkantolo yemhlaba futhi bonke baya enkantolo ngekusa lokulandzelako ukucathulula futhi bangakwakha yini noma cha kwagitshanwa nabo futhi kwanqotshwa. Umkhuleko uguqula tinto. Angikhathali ukuthi umhlaba ubole kanjani, live lethu libole kanjani, kuthi sive sethu sinjani, bantu bethu, umkhuleko wethu uguqula tinto.
But we're not interested in prayer.
Kodwa asisena ndzaba nemihlangano yemkhuleko nhlobo. Sinaletinye tinto letinengi lesifanele sitende, sicabanga kanjalo.
And then not only that.
Ngakho ke hayi lokho kuphela. Kuthi leyo nkundla yemjako yalahla. Kodwa kwaphindwa kwadretshwa kuthi bangeke babe nayo esifundzeni saseArkansas. Akuyuba nalutho lolunjalo iminyaka neminyaka letako. Leni na ngoba labantu lababitwa ngeligama lakhe bahlangana ndzawonye futhi bakhuleke.
Oh,
lesikudzingako namuhla kubitana sihlangane ndzawonye kulungela futhi singethembeli kumshumayeli kodwa wena njengemuntu ngamunye embi kwaNkulunkulu utilungiselele kubuya kwenkosi kuthi uphunyule kuwe konke lokukhohlakala lokhu. Akunandzaba kuthi bakubita ngani nekuthi bathatha siphi sinyathelo. Loko akumguculi uNkulunkulu nakancane. uNkulunkulu utokwenda ngalokufanako nje. Utsembele futhi ulindzele thine.
Oh
he, labanye bantu bathi yebo ke ngiya enkonzweni ngelisonto ekuseni ngilalela umelusi wethu lo ngumshumayeli lokahle lonke kuhle ngiyakubonga lokho futhi uyimerica umhlaba noma ngabe ungubani kodwa kubita lokungetulu kwemlayeto lomuhle lovela epulpit Kubita impilo yakho. Kubita wena ukuthi ulungele.
In Revelation the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that speaking of the bride of Christ,
Etambulweni sahluko selishumi nemfica nelivesi lesikhombisa libhayibheli lasho ukuthi likhuluma ngemlobokati waKristu sewutilungiselele utilungiselele nawe njengelilunga lalomlobokati ufanele utilungiselele esikhathini lesithithe lesendlulile umfundisi bekashumayela futhi kwakunendoda lebeyikathe ita ebandleni layo cishe sikhathi lesithe impela uthi yafika ngaloko kusa yenyukela e-altari yase ithi melusi manje ngifisa kuniketha bufakazi bami nekuthi nikela kwami enkosini Jesu lengikwendile itolo ebusuku Nalo melusi wathi yeboke ngijabula impela kuva ngaloko John kwathi kuthi sewungumile kuthi ekugcineni ute futhi utinikele enkosini ngoba asifuni kulimatha imizwa yakho kodwa siyathi ukuthi bewukhohlakele kakhulu uthi siyathi ukuthi uhlukubetile umndeni wakho uyigembule wayiceza imali yakho uthi wayinatha yonke uthi uphila impilo lenyanyekako nemndeni wakho wahamba ungenalutho uthi kunginika injabulo enhliziyweni manje ekuseni kwathi kuthi ude ngembili manje futhi utotinikela enkosini Jesu kuthi ube ngumuntu lowehlukile kuthi umkhonde wathi ngiyabonga melusi wathi ngako ke kuthi nje ngifuna ukukubuta lokuthithe nguyiphi inshumayelo lengiyishumayelile noma ngusiphi sihloko lengisebenzisile futhi noma nguliphi liculo lelahlatshelwa ebandleni emaculweni lelikwende kuthi unqume kwenda loku na futhi lapho le ndoda imbuka ebusweni netinyembeti tigijima tehla etihlathini tayo yathi melusi bekungesiyo yethi inshumayelo takho naloku nje titinhle njengoba tinjalo bekungesiko kuhlabela kwekhwaya noma letikhethekile naloku nje betikahle kanjalo Wathi khona-ke ungalitshela leli bandla ukuthi kungani wente lesinqumo lesi yathi ngisebenza nendvodza lengumkristu futhi ngishito yonke into kuyo ngayibita ngemgicike longcwele ngayibita ngeluhlanya lwetenkolo nako konke futhi ayikuthathanga nje ngisho nakancane kodwa yaphila impilo lenjalo kwade kwabase kugcineni enhlitweni yami Sonke lesikhathi lesi izuzile indzawo ukuthi ngifuna kuba njengaleyo ndoda futhi ngileso sizathu ngicela ukuthi ingiholele kuKristu bengifuna lo Kristu lemkhondako Niyabona uNkulunkulu uyasebenda ngemelusi kwenta libandla lakhe lilungele usebenda ngamaculo kwenta libandla lakhe lilungele futhi usebenda ngawe kwenta libandla lakhe lilungele Uma umelusi wakho atowehluleka uthi ehluleke njalo njalo uyodingela lomunye umelusi ngekushesha uyokwenda lokho Uma ikwaya yakho ingakahlabeli kahle noma labahlabela ngamunye bakho bebangakalungi bewungathi kumqondzisi yena lo lonemculo ungasabavumeli baphindze bahlabele bangenda ngiguliswa imizwa ukuthi bahlabele kodwa kuthiwani ngawe njengemuntu ngamunye na wehluleka kanjani ekuphileni kwakho kwamalanga onke na uhambisana kanjani naNkulunkulu loko lakushoko kuwe ukuthi ube ngiko kukhanya lokukhanyako lokuhleti egcumeni na akekho longendlula ngaleyo ndlela yeboke ngasendleleni yakho ngaphandle kwekwati ngaJesu uphila hloboluni lwempilo lunye lwaleto tinhlobo letinelunya lolwethukako nalolunyayisanako lolungenandzaba na noma ungakhona yini ukukhuluma ngokuthula neluthando lokuthole kuKristu na sewutilungiselele nginikhombisile bubi futhi sikhathi singeke singehlulekise ngendlule eminyakeni futhi ngikhombise ukuthi sikhathi ngasinye njengaseBhabhiloni ngebusuku bekuvukela nekudansa nekunatha nalokunye nalokunye naloko lokwenteka futhi phansi eminyakeni kube ngaleyo ndlela kuwo wonke umnyaka kaNkulunkulu ube nabaprofeti labavutha khi banetibonakaliso nemimangaliso kulahla lento emkhathini walo lonke ludumo futhi beme bodwa bamelele uNkulunkulu
Not only that, but what if I would speak
Akusiko loko kuphela Kodwa kube bengingakhuluma ngesikhathi sa Stefane lomncane. Hayi umprofeti, hayi umelusi. Lilunga nje lemtimba wa Kristu. Kuthi nomfolo omncane wema kanjani embikwe umkhandlu wase Sanhedrin ngaloko kusa futhi wakhuluma kakhulu kulabo lebe bamlahla ngelicala futhi wathi nine bonzamo leti lukhuni labangakasoki enhlitweni nasetindlebeni njalo nimelana namoya loyingcwele njengoba kwenda bobabe benu nani nenda njalo bekungasuye umelusi. Awunawulinzela kuthi umelusi wakho ente konke. Awunakulinzela libhodi lakho lemagonsa kuthi lente konke noma libhodi lakho lemadikoni. Ufanele uthi lungiselele kuludzaba lwemuntu ngamunye. Uthi khumbulani kubuya kwakhe uma sinyane kakhulu uthi libandla litohamba ngekucwabita kweliso. Futhi uma sibona sono kuso sonke sandla nekwehlulela kulinzile nemikhumbi yetempi yelulaka lwaNkulunkulu ida siphunyuka kanjani kuloku na libonakaliso tiyavela Jesu uyeda nemimangaliso lemikhulu iyendiwa sonke sigqobo semamayela sikhombe ekubonakaleni kwakhe lokusedude futhi kutokwenteka ngemzuzwana. Sime kanjani manje ekuseni sisathi hlola nje uma bekungakhulunywa nathi manje ekuseni nenkosi Jesu ifanele yehle ivela emazulwini manje ekuseni ngekumemeta nelicilongo laNkulunkulu besiyotholakala silungele yini njengemtimba welibandla na ngabe besiyotholakala silungele yini njengemuntu ngamunye uhlangana nalabo labavuswe kulabafile labathi fakazele ukuthi balungele na.
No matter whether we are ready or not,
akunanzaba ukuthi silungele yini noma cha. Inkosi Jesu iyofika ngalokufanako nje. Ngesikhathi lesimisiwe, sifanele silungele. Futhi sifanele sikwente manje. Akusizo isikhathi sekulinda. Sifanele sihlenge isikhathi futhi silungele. Ngalesinye isikhathi lesedlulile, indzaba ngaphambi nje kwekuvala. Leyangithinza lapho ngiyiva leminingi eminyakeni leminingi leyendlula.
This secret coming of the Lord.
Loku kubuya kwenkosi lokuyimfihlo lokutumako kuhamba lokuyimfihlo kwelibandla. Caphelani. Kuyoba nalababili ensimini. Ngiyothatha munye ngishiye munye. Kuyoba nalababili embedzeni. Ngiyothatha munye ngishiye munye. Kukhombisa ukuthi kubuya kwenkosi ngeke kube nje kunoma nguliphi likona lelitsite. Kodwa kuyoba semhlabeni jikelele. Lomunye uyobe asensimini asebenta emini, lomunye embedzeni alele, ngakulolunye luhlangothi lomhlaba. Uyoba luhlwitho lomhlaba jikelele. Uthi luyofika ngekumemeta ngeliphimbo lengelosi lenkulu. Nelicilongo laNkulunkulu luyokhala, nalabafile kuKristu bayovuka. Uthi uyohlwithwa ngansense. Oh, ngiyakuthanda lokho. Umyeni lomkhulu eta nemlobokati athi lungiselele alinze umzuzwana loyimfihlo lowo langawati ngisho nekuwati yena lucobo kodwa ulungele futhi ugcokile futhi ukulinzele. Sibona tigcobotela uphawu lwakhe emhlabeni futhi sewukulungele kwehlulela. Sibona tibonakaliswa nemimangaliso ebandleni into letinkulu tendeka. Sifanele sibe hlobo lunu lwebantu na silungele umzuzu. Ngoba asathi ukuthi utobuya nini. Salani nilungele ngoba aniwathi umzuzu neli awa inkosi yenu leyofika ngawo. Lungelani ngoba awuyukhona kulungela ngaleso sikhathi ngoba wathi ungeke. Bangathi kini nonke engcenye labafunda ngetintombi na letinye tathi hlanganiphile naletinye tathi tihula intombi kusho bomsulo tonke tathi bani labalungile ngamunye wathi intombi titsha letingcwelisiwe taNkulunkulu kodwa leto letathi nemafutha etibane ntato tangena nale letinye yashiwa ngephandle tonke tathi tintombi tonke bantu lobe ungeke ubeke umuno wakho kulo nganoma yini lengakalungi kona tonke takholelwa ekubuyeni kwenkosi tathi lungele kuyomhlangabetha kodwa letinye tato tavumela emafutha ato ukuthi aphele. Ungavumeli lokho kube simo sakho. Gcina emafutha esibaneni sakho. Emafutha ngumoya, umoya loyingcwele. Ungalokothi uvumele uphume uphele kuwe. Uma uva kuthi luthando lwakho luyaphela, buqotho bakho kuKristu nase ngihubeni, Masinyane yani kuye loyo lonemthombo wemafutha futhi utithengele kugcwaliswa kwamoya loyingcwele.
Our nation gone. Morally corrupted.
Sive sethu asisekho. Sibonile futhi sonakala ngikutiphatha futhi samosheka. Tembusave tethu tonakalisiwe futhi atisekho. Baholi bethu onkulunkulu. Yini lesingayenda ngako na? Ungafaka invoice lelungile futhi iphume seyingitsothi. Kunamunye kuphela lesingamletha manje. Lo yinkosi Jesu. Asilungiselele kubuya kwakhe. Ngifuna kunitshela indzaba lencane lengayiva eminyakeni letsite leyendlula ekuvaleni. Loku lokutumako kuhlwithwa kwelibandla lokusheshako. Manje wena uthi letinye tintfo tiyokwendeka khona ke ngitolungela. Lungela manje ngisandza kunibekela ngePearl Harbor nangetindzawo letinengi lapho bala khona kuva sexwayiso. Bala kusilalela. Akusalanga lutho kodwa kwaba sehlulelo sankulunkulu ethi kwebantu. Manje bonke labo labangayungena naKristu bayoba ngaphansi kwelulaka laNkulunkulu nekwehlulela kwaNkulunkulu. Ngiyacela ungavumeli lokho kwenzeke kuwe. Ungakhathaleki ukuthi lithabaneke laBranham like liguquke libe yini. Ungakuvumeli ukuthi kube nguwe. Bani yingcebo yaKristu. Ungakhathaleki ukuthi libandla lelive lentani. Bani yingcebo yaKristu. Akukho ngetulu kwelithabaneke laBranham. Futhi akukho ngetulu kwanoma ngulithi lelinye libandla. Kubuwe njengemuntu ngamunye. Kuthi ulungele kubuya kwenkosi. Ufanele ulungele. Ngifanele ngilungele. Ngidawuthanyela tami titubhe. Kubuwe kuthi uthanyele titubhe takho. Yekela tami. Mine ngiyekele takho. Ufanele ulungise ingubo yakho. Kwakunemfuyi lomkhulu weliplazi. Kuthi bekaneli plazi lelikhulukati kakhulu lekhashane engcenyeni lengasenyakatho yeColorado edude nengcenye yetintsaba. Njengoba nonke nathi ngende kwelusa eplazini kancane empilweni yami ngekugibela nalokunye nalokunye. Lolunye lwelubito lwami kuNkulunkulu ngangihlethi etikwetinsimbi temasondo etinzala taseTexas nesibhamu lesikhulu sibekwe esihlalweni selihashi nelivolovolo elihlangothini lwami ngesikhathi ngiveleto tihlahla tivunguka. Kwevakala njengeliphimbo lelathi Adamu ukuphi na? Futhi ngisabuke etulu ngasetinkanyetini futhi ngeva limi lomdzala likhawa lelidzala lelivela ngale eTexas lifutha likamo nesiceshana seliphepha endasi esiphambanweni lapho umsindisi wami afela khona. Kwakusendasi lapho ekuhlantweni esonweni langakhala khona lapho enhlitweni yami ingati yakhe yabhocwa khona ludumo egameni lakhe. Ngadonsela ingubo etukwebuso bami futhi ngetama kutifihla ngoba nkulunkulu bekabuka phansi kulawo magcuma. Kwakukulelinye lalawo mapulazi lapho tinkampane letinkulu letisebenta ngefuyo lenengi titsenga khona imfuyo yato titigijimise etintsabeni bese titikhipha emva kokuba emathole sekatele ekwindla yeminyaka bese bababeka luphawu bese bathengisa lomunye wale mihlambi lemidzala nemajongosi nalokunye nalokunye futhi tiqhubekele embili tingene banzise imihlambi yabo lemikhulu yetinkomo. Futhi kuleli plazi lelidzide umnikati noma umnakekeli loko lesikubita lapho ngekuthi machuzu induna bekana madodzakati langaba sihlanu onke bekabesifazane labahle labasebasha labangakashadi. Futhi kwakukhona dzadze lomncane lapho lobeka ngumzala kulamantombatana lokukuthi uyise nenina bobabili bese bashona. Futhi yalethwa ngalapho ukuthi ibe kuthi ihlale namalume wayo wayo. Futhi lawo mantombatana beka kulolo hlobo lwakanokusho lwamaloko lamayikayika neyati. Futhi nje athatha le ntombatana lencane tatane futhi nje ayiphatha nje kungathi yayingilesinye silwane. Wonke umsebenzi lomatima wawuthululelwa kuyo. Yayiwasha titsha ihlobisa konke yendlula imibhedze leyakhelwe elubonzeni. Yayidzingeka kuthi ikwende konke futhi bekahlala nje lapho netingalo temino letipolishiwe nekupenda tingalo tindlo etindzebeni tawo nako konke kulungisiwe niyati anyakuleka lide nje futhi ikakhulukati bebenda loku ngesikhathi beva lovela eChicago engafane nenkulu lepakishako lebeyiphethe letimpahla yabo lencane ingonzana lengakashadi yayitovakashela leli pulazi.
How did they dike out in good clothes?
Oh, ahamba agcoka tingubo letinhle. Futhi agcoka futhi alungela kufika kwayo. Futhi busuku ngabunye ingcoco yayiba ukuthi bekade oheha leli jaha bese ayalishada. Ngubani lobeyanga khona-ke beyangaphatha leli pulazi ngekwawo ngoba le ndvodzana yayitoba indlalifa yako konke. Ngako athi lungiselela. Ngako niyabona kunekulungela lokumele kwendiwe. Uyatilungiselela ngekujoyina libandla noma into lethite. Loko akusiko konke lokufunekako. Ufanele ube nemafutha esibaneni sakho. Niyabona na. Kugqoka kwakho nje uthi sitokwakha libandla lelikhulu. Sitoba welihlelo lelingcono. Sitothola iphipe organ lencane enkosini. Sitokwenda titulo takanokusho. Lo akusiko loko uNkulunkulu akufunako.
Righteousness is what God requires in his son.
Ulunga ngulowo uNkulunkulu lakudzingako kwendvodzana yakhe Kristu Jesu. Nguleto tingubo. Ngoba libhayibheli lathi letimpahla letimhlophe latigqokile kukulunga kwalabangcwele. Ngako yena lamantombatana bekacabanga ukuthi bekatotilungiselela kufika kwalensizo. Usobala lo mzala lomncane tatane lo mkhumbuta silahlwa nzawana tside ungamthakasela. Bekangowesifazane lomuhle kodwa ohe bekayintombatana lencane lenhle kepha yayingacatshwanga ngisho nakancane emkhathini wawo. Hayi njengesihlobo. Manje loko kufana nesithombe sibili selibandla leliqiniso namuhla ngaphambi kwamahlelo. Alicatshangwa ngisho sicuku senhlanganisela yemahlelo sicuku sebalahlwa. Ngako lo mfolo omncane wahamba nje waqhubeka asebenda futhi lapho lensizwa ifika bebangathi ngako kodwa ifika ifuna umfati. Yase ikhathele futhi idziniwe mantombatane asedolobheni lebekahlala nje adenda imidola futhi oh niyati ahlala etindlini tetshwala futhi ahambe lapho agibele emakhadi lakhe netindlo letehlukene. Bekakhathele futhi adziniwe ngiko. Ngiyacabanga ngitophumela enshonalanga futhi ngititingelele intombatana sibili lotoba ngumake sibili kubantu abami futhi umuntu lodzite longeke ahlale kuto tonke letigungu tekuthunga netinhlangano temango netindlu kodwa lotoba nje ngumake sibili. Yatholani ngesikhathi ifika lapho kodwa yona kanye lendlo lefanako lebeyilahlile eChicago na. Ngathi buda uma inkosi Jesu itolithola libandla lihlelo nje ngeligama nje libandla lingenamafutha etibaneni lingakulungeli kuhamba. Oh anemalokwe lamahle anetindlu letinkulu kunato tonke tekukhontela lokukhulu kunako konke loku nato tonke letintho leti kodwa uNkulunkulu akakufuni loko ufuna wena njengemuntu ngamunye. Bangahle babe nebelusi laba bendlula bonke. Bangahle babe nemabhodi emadikoni lamahle kunawo onke. Kodwa ufuna wena lonemafutha. Uta kutohlwitha lawo mafutha nemlobokadi. Uthi ngesikhathi yona lo mfana lona abuka kuwo wadumateka. Uthi ngalobo busuku bekanendvo letside ngalolo hlelo. Ngaleto tinsuku sekukudzala kakhulu. Bebabita iCharleston lefana nemculo wekutinyukunya. Futhi bebatokwenda lenye yalawo maphathi lamakhulu. Linengilenu nini bantu liyawukhumbula lowo mdanso lomdzala weCharleston lebebawenda emuva ngesikhathi ngisengumthanyana ngesikhathi ngingephandle lapho. Futhi ngako bonke bebagcoka tingubo tabo letincane letimnyama nalokumhlophe niyati kwenda i oh wawubitwa ngeCharleston's nevuthela bebawabita ngalokho. Futhi bebanaleto timphahla letinemibala lemibili. Futhi bebatokwenda le midanso lena. Futhi kodwa lo mfana bekaguliswa nguleyo ndlo. Bekafuna intombatana sibili. Ngako wathi shelele waphuma ephathini yabo. Bekawabukisisa. Wangena kuthi ayowabuka. Injalo-ke nalenye indvodzana lengathi ngayo. Lenye indodzana iyofika ebandleni lakho. Iyofika indodzana yaNkulunkulu. Iyofika lapho, iyokalada, iyokubona ukuthi ugcwe kahle. Iyokwathi ukuthi ulilunga leli kahle. Kodwa ifuna lokuthite lokwehlukile emkhubeni lovamile welibandla. Ngakho lapho isaqalada emva kwesikhashana yaphela imandla kakhulu yahamba yaphuma ngeminyango futhi ibiyela emuva ihamba ngekukhanya kwenyedi ibuke ngasendlini yokulala tisebenzi yeva umuntu athi kuhamisha futhi yaqalada uthi naku kuhamba lentombatana lencane iphethe lipani lelikhulu kakhulu lemandi ekuwasha titsha ebusuku kakhulu ingakafaki ticathulo iyochitha emandi etitsha futhi yathi lensizwa ingayibona Lenye indlo yathi nguye loyo ngulowo kanye ngakho lensizwa yathi lungisa futhi ngesikhathi lowesifazane ngulabo la lentombatana ibuya ihamba ngaseluthangweni lemfuyo leni lensizwa beyime lapho futhi lentombatana yayicishe yaquleka
He said how do you do And he said what's your name And she told him her name and it was the same name of the boss of the ranch
Yathi sawubona yase ithi ungubani igama lakho na futhi lentombatana yayitshela igama layo futhi kwakuligama lelifanako nelemphathi welimplazi yathi angiconzi ukuthi lokho kukanjani ngabe lo ngubabe wakho na yathi cha ngumzala nje uyabona babe wami naye bebadela mani nginegama lelifanako kodwa ngi lo ngumphathi Ungahle ube neligama lelibandla, ungahle ube neligama lethabanekele laBranham, noma iMethodist, noma ngabe ngulipi libandla lokhonda kulo, lokho akusiko mngane. Niyabona na, kuyinto lehlukile, similo sakho, ngulowo uNkulunkulu akubukako. Ungahle ube iMethodist, ungahle ube iBaptist, ungahle ube iPresbyterian, akusiko lokho, similo uNkulunkulu lasibukako. Hayi nje similo sasemhlabeni kepha similo samoya loyingcwele letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako kwasho Jesu esahlukweni selishumi nesithupha samakholo ongcwele lentombatane yathatheka kakhulu kuthi yayingakhuluma nayo ngisho kuthi yagebisa inhloko yayo lencane yase igijima ingena endlini Yayilapho liviki noma lamabili futhi yabuka ndawo yonke yonkinzawo futhi ayizange isasho lutho lensizwa kodwa yayisolo impukile futhi busuku ngaphambi kokuthi ihambe yayitohamba ngekusa lokulandzelako bebenda lenye iphathi lenkulu futhi yambuka ayitange iyithole yayathi ukuthi lentombatana yayidzingeka iwashe titsha nalokunye nalokunye ngako lomsebenti longcolile nako konke lokwakungaphonswa Futhi ngoleyo ndlela libandla laNkulunkulu sibili lelifanele ukuthathe ngayo ngalesinye isikhathi umsebenti longcolile onke lamagama lalihlazo nato tonke letindlo letelunya kuphonswa kulo futhi uyinyoni lenkulu lemacabacaba tonke letinye tinyoni ibuthana ndzawonye bese tiyayihlanganyela lokunjalo ligama layo lisencwadzini yokuphila yeliwundlu Yolula timphiko tayo letinkulu ngalenye lilanga ukuthi indize seyilungele lawo macabacaba bekasho ingati ya Kristu leyafafatwa kuyo niyabona na nikufundzile encwadzini yenu liBhayibheli
And this boy caught the little lady that night coming out He said I've watched you
Uthi lomfana wabamba dzadze lomncane ngalobo busuku aphuma wathi bengubukile kude lowatiko kodwa ngimi kuphela lowesilisa wathi ngiphumele lapha kufuna umfati futhi konke lelengikubonile uhlangabetana netidzingeko wathi vela kanjani na lendvodzana yendvodza lenkulu imbuta manje kuthi beyangaba yini ngumkayo Cabanga nje ukuthi lawo mantombatana afanele ukuthi ativela kanjani ngesikhathi abuka ngelifastelo lawo futhi abona abambene etandla nalomncane umzala lodzelelekile lendvodza letama ukudonsa emehlo ngawo onke lamaloko lamahle nemayikayika futhi achubeka wase uthi ungangishada na Oh yathi mnumzane angafaneleki nguleyo ndlela libandla sibili lelidiva ngayo ngako angafaneleki uma ngingawasha titsha takho nje utawube konke kulungile ngabe uyavuma kuthatha leyo ndzawo na Ungatiwasha tishate sidlo sakusihlwa na. Beungavuma kubitwa ngeluhlanya na. Noma beungavuma kuthatha indlela nalabambala labatselelekile benkosi na. Uyavuma na. Uyavuma emsebenzini wakho ukuthi ubekwe luphawu. Kunendvodza iluhlanya lenkolo ngoba ingeke inathe, ingeke ibheme. Ayidansi, ayigijimi nabesifazane na. Unawesifazane logcina inhloko yakhe ikhotheme uhamba njenge endasi atsabula edolobheni aka ngeke ajoyine tigungu tethu uyavuma kuthatha indlela utilungiselele kubuya kwenkosi na uma unjalo uma wenda utobe umlindzele ukuthi efike uyothokoza ekubiyeni kwakhe ungeke kube into lesabekako uyoba ngumzuzu lonemsa kakhulu longake ucabange ngawo kubuya kwenkosi bonke labo labathanda kubonakala kwakhe ngakho ngesikhathi ehamba yamtshela ukuthi itobuya ngesikhathi lesidzide yathi uma uqala kubona kwakubusika yathi uma uqala kubona letho tihlahla iqala kuveta emahlumela ngaleya leso sihlahla lesisetshendiselwa kwenta lilahle netimvo tiqala kuhluma kabusha yathi khona-ke ngiyobuya ngesikhathi sasentha sahloko ngiyaconza ngeke ngathi kwakuliciniso kodwa le ntombatane yayithola cishe lidola nemasenti langemashumi lasikhombisa nesihlanu ngeliviki yekusebenta kwayo kodwa yonga wonke peni wayo leni na yayilungela umshado lo wawutoba khona yayonga imali yayo yengubo yayo yemshado
Or he said, we'll be married right here.
Ngoba yathi sitoshada khona lapha eplazini uma sengita futhi. Yonga imali yayo umnyaka wonke yayijabulile. Yayingenandzaba nekuwasha titsha. Yayingenandzaba nekuayina timpahla. Noma kushanyela yonke indlu yokulala tisebenti. Noma ngikuphi lokunye. Yethembisene umshado nemphathi waleli plazi. Yini lesikhathateka ngayo umhlaba loyishoko umKristu sibili na yini lesikhathateka ngayo uma sidzingeka sitselelwe futhi saliwe na babusisiwe labamnene ngoba bayokudla lifa lemhlaba indvodzana yemphathi iyeda ngalelinye lilanga futhi siya esidlweni sakusihlwa semshado kwenda mehluko muni kithi uma uthanda kubonakala kwakhe na Emuva kokuba konke kwase insuku endlulile emadvodzakati lamancane bomzala labancane bahlekisa ngayo badansa ngakuyo futhi benda konke lokunye yebo ke bathi wena lophuyile mvanyana losiwula awathi kuthi uma ileni bekafana nje nawo onke lamanye emadvodza beyancokolisa nje kodwa indvodzana uNkulunkulu ayincokolisi Uma umuntu angadalwa kabusha ngeke nje hlobo angikhathali ukuthi ubukeka kahle kanjani kuthi lingakanani libandla losonta kulo kuthi sigaba sini lonaso eveni ungahle ube ngwethe mbusave ungahle ube kuhulumende wemave emhlaba ungahle ube kukatolika presbyterian noma nguliphi libandla lofuna kuba kulo kodwa kukuthi Uma umuntu angakatalwa kabusha ungeke ungene nale tibonakaliso leti titoba landzela labakholwako ngicaphuna kuphela livi lakhe ekugcineni uma sekufika li-awa icala kubona loku emahlumela aqala kuvela etihlahleni yathi kuthi iyoba lapho noma ngasiphi isikhathi kuthi yathi ngitotama kufika nje ngekushona kwelilanga kude sishade bese sihamba ngekushesha Futhi bonke kuhlwa ekushoneni kwelilanga lapho yayihamba futhi ithole itilungiselele igcoke ingubo yayo lencane yemshado bese ilinza egedeni futhi labo mzala abancane bayeka futhi bayihleke futhi bahlekise ngayo bese bathi wena mntana lohluphekako losiwula nemntana longathi lutho kucabanga ukuthi indvodza lephethe ingumengameli njalo wenkampani kuthi umfana wakhe utoshada umgezi weticha Yayifuna bumsulwa hayi timpahla yayinemali enele yokuthenga tonke timpahla letathi dzingeka uNkulunkulu akakhathaleli ukuthi inkulu kangakanani into yakho daka nokusho lonato uphethe yonke into emhlabeni ngako ufuna bumsulwa ufuna into lephathekako futhi ngako ekugcineni ngalokunye kuhlwa aseme lapho futhi bebahleka futhi bahlekisa ngayo futhi bayitshela ukuthi yayisiwula khona lapho nje beva tinselo ticashula kwendekeni na ngesheya kweliguma kuta inkalishi manje inkalishi incola lencane levuleke ngetulu lethandwa kakhulu enshonalanga nemahashi afakwe tonke tinsimbi letikhalako nayo yonke into edla ngesheya kweliguma kuta lencola futhi yema embi kweligede futhi yona yagijima yathi bengathi ukuthi uyokuda loko kuyoba libandla ngalelinye lilanga yathi phonsa emikhoneni yalendvodza futhi lendvodza yathi sithandwa benginendvodza lebeyibekwe kuleli plazi kusukela ngahamba lapha eminyakeni lophelile lebeyingilethela umbiko wakho ngako konke lokwendile.
God's got a man stationed in this tabernacle this morning. He's called the Holy Spirit.
Ngulunkulu unemuntu lobekwe kuleli tabanekele manje ekuseni. Ubitwa ngamoya loyingcwele. Wathi timfihlo tenhliziyo yakho. Wathi yonke into loyendile. Noma lokucabangako, utshela babe yonke into loyendako. Uletha umlayeto emuva nasembili. Wathi futhi ungitshele ukuthi bewulinzile. Futhi usebendile. Futhi usebenze ngekubeketela. Ungilindzele ukuthi ngifike. Manje sewube sicila sikhathi lesithe. Kodwa manje tinsuku takho tebugcila setiphelile. Ngiyethe nemfundisi ngaphansi ngqo kwaletinzi leti tekusekela timbali. Sewuba ngumkami wayicabuza yafaka indandatho emshado emunweni walentombi. Yase iyayichubula lentombatana yayihlalisa enkalishini igacile. Yase iyashayela iyahamba kude ithole lesigodlo lesihle lesisha e-Outer Drive eChicago. Lekhethiwe esiveni lapho ingahlala khona njengemlobokati wayo. Leni na, yayilungele, yayiphile futhi yaba luhlobo lowesifazane lebekalufuna lowesilisa. Kwendeka nje ngemzuzwana wesikhashana, futhi loko lokutumako kubuya kwenkosi lokuyimfihlo. Live alati kuthi kutokwendeka, kodwa thine siyati, kusejude. Ungabi njengalo wesifazane losemusha labamhlubula timpahla ePearl Harbor utoshona phansi usehlazweni bani njengalo lotilungiselele futhi wagcina bumsulwa bakhe futhi bekalindzele kubuya kwenkosi ngoba kuyoba imfihlo nalokutumako ngesikhathi usacabanga ngaletho dindo asikhothamise inhloko yethu kuye lolotofika ngaphambi nje kokuthi sikhulume naye wonke umuntu ngendlela lengeyakhe wonke wesifazane umfana noma intombatana futhi ngisakhuluma naye futhi ngathi kuthi sithunywa sakhe lesiyimfihlo lowo longeke wambona ngeliso lakho ngako usithunywa lesiyimfihlo umoya loyingcwele lobusisiwe ula kulesakhiwe. Ungathanda yini ukuthi akukhumbule embi kwababe manje ekuseni ukuthi ufuna kulungela ukuthi lapho efika ukuthi uhambe naye na uma beungathanda beungaphakamisela sanda sakho kuye na.
The Lord bless you. I guess practically every hand in the building mine also.
Inkosi kubusise. Ngiyacabanga ngalokuphathekako sonke sandla kulesakhiwo nesami futhi ngifuna wena moya loyingcwele ukuthi utshele babe buka phansi kimi ngithatha indlela nebantu bakhe labethelelekile ngifuna kuhamba ngifuna kulungela ngifuna kulungela khona manje ngoba angahle efike ngaphambi kwekuphela kwalenkonzo. Divethi ehlukana Israel yaphaphama ibonakaliso baprofeti labatibiketela insuku tebetibeti baliwe kwesabeka lokukhulu kucinzethele buyani obahlakateki kubakini lusuku lokuhlenga selusethute inhlitiyo tematotha tiyehluleka ngekwasaba gcwaliswani ngamoya wankulunkulu tibani tenu tikhanyiswe futhi titsepha. Bugani etulu kuhlenga kwenu kusethude umkhiwane uyakhula Israyeli uyabuyisela oNkulunkulu Umkhiwane uveta emahlumela awo. Israel ubuyela njengesizwe. Ngesikhathi ngiva umelusi wethu manje ekuseni akhuluma, akhulekela Israel. Anathi yini ukuthi loko kuveta emahlumela na? Utofika ngaleso sikhathi. Kubona leyo imizuzu lemithathu ngaphambi kwasekhathi nebusuku. Leyo nzatshana. Ngibona ku camera yami lucobo. Noma iprojector ekamelweni lami lelingaphansi lapho lawo majuda lamadzala akhubathekile futhi angena emkhunjini nayo yonke into avela emhlabeni wonke nomsakati wathi ngabe nita even lenzabuko futhi nifele even lenzabuko na wathi cha sita kuyobona mesiya umkhiwane uyakhula anikuboni na lusuku lwekuhlengwa selusedude Abaprofeti bemanga bakhuluma emanga liqiniso laNkulunkulu bayaliphika kuthi Jesu Kristu uNkulunkulu wethu Aniboni ukuthi sikuphi na Kodwa siyohamba lapho abapostoli banyathele khona Lusuku lokuhlenga selusethu te Ngisitiyo tematotsa tehluleka ngekwesaba Kucabangeni nje Kwaliswane ngamoya waNkulunkulu tibane tenu tikhanyiswe futhi tathi pa bukani etulu kuhlengwa kwenu sekusethude
Lord God in this great
Nkosi uNkulunkulu kulesikhashana lesi lesikhulu lapho ngibuka etiwa leli bandla lencane futhi ngibona buso lobubovu netihlathi letimandiswe etinyembede Siyaqonda ukuthi lesithunywa lesikhulu lesimfihlo sime edude umoya loyingcwele manje asesithatha indlela nalabambala labatselelekile benkosi uma kunetinsolo letincane kumakhelwane bethu emkhathini webandla emkhathini welibandla noma ngabe ngikuphi loko akukaphathelani ngalutho nathi ngeke sisangcolisa tembatho tethu ngetindoda live enhlobo ngoba uyofika ngalenye ilanga ngemzuzwana ngokucwabita kweliso lololo lutumako luhlwitho loluyimfihlo lwelibandla lakho uyobe uta wendlula ngetulu kweligcuma lesikhathi phansi emushini wenkosazana lovundlile kude uthathe libandla ngoba umbhalo wathi licilongo laNkulunkulu liyokhala nalabafile kuKristu bayovuka futhi siyohlwithwa kanye nabo emoyeni uhlangabeda inkosi futhi siyoba nenkosi njalo njalo ngakho-ke bazalwane bami thuthutanani ngalawa mavi
That ring deep in the heart.
Akuthi loko kuvakale kujule etinhlitiyweni taleli bandla manje ekuseni. Sitokukhonda egameni la Jesu. Amen.